What motor from my cheeks say I know me. This is a limit. Hello chikundi. Ndi umakumbu kila malonje zanu. Chance ndi mboni. Suti unka ndi lonjeza malonje zanu. Yeah, do you remember those days tukuyende la limoti. Mesa unka lonjeza suza simchatiza enda limoti. Unango pita kulilongwei. Una simtamala kulidwei. Zochita zanu mafalidwei. Chikundu makalidwei. Timango one la masteta siu. Mutaponye za kavesa jidi. I hope your life is a good and sweet. Mukupakila mafantam fiji. Chikundu kulilongwei. Wela liti kulilongwei. Machona kulilongwei. Amuna aine kulilongwe. Izingo dikira, 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 dikira. Kulilongwe. Izingo pilila, 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 pilila. Kulilongwe. Chiko kulilongwe. Ubwela liti kulilongwe. Machona kulilongwe. Amuna aine kulilongwe. Izingo dikira, 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 dikira. Singo pilila, 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 pilila. Kulilo mpe.
Pano zaka zapitapo. Osa ndi imbila foni imamuna wanga. Chomechi mandikuta. Choti udawa lonjeza makolo wanga. Nikadali pa umbeta ine. Kukudikirira iwe mamuna wanga. Zaine sizu yeenda. Ndikusowekela iwe mamuna wanga. Nimaketa miso nzinga kumbuka unauchota unamwali wanga. Nimasoa zoyaka kandifusa bale kumasoa zinzanga. Makola natikira kupirira koma osapula kantu. Mafoni kukuimbira kupirira koma chikosa nena kantu. Iwe kulilongwe ubwela liti kulilongwe. Wachona kulilongwe. Mamuna waine kulilongwe. Kodi nizingo dikira, 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 dikira. Kulilongwe. Nizingo pirira, 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 pirira. Kulilongwe. Chiko kulilongwe. Ubwela litiwe kulilongwe. Wachona kulilongwe. Mamuna waine kulilongwe. Kodi nizingo dikira, 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 dikira. Bitingo pirira, 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 pirira. Kulilongwe.